ኢትዮጵያን ቆፒ ስፖርቲ ኢትዮጵያን ዶርጎሚ ፊግጨ ቀጣሙረብያ IAF ከፌዴሬሽን ኢን አትሌቲክስ አዱኛ መሮ አፍርተሜ ሶፍ ቆፔ ሰረት ዶርጎሙፍ አትሌቶ ተድግደሜ አፉርጫላ ፍለተ ጀረማ ዶርጎሚ ቶርበለ መከሰት ፖላንዲት ጌጌፈ ሙከነረት አትሌቶ ታዱኛ ዲባ ፉርጫላ ቱርማት ቆፒ ጉቱፍ ገረሶራተን ሲንዴብስ
አያለ መከሞልታን አንሶራ ሀላከቲ ቱን ቆፒ ስፖርት ኢቲ ቆፒ ስፖርት አትሌቲክስ እንጀልቀምና አድርጎሚን IAF ቆፔስ መሮን አፉርታሜሶ ቶርባላ ማንዱበት ፖላንድ ጀልቀበኒ የተናፉ ተና አድርጎሚ ተና ቆፔሱፍ ቆፓው ጅራኒ ቢይሻንተሚ ጃሃቱ አድርጎሚ ተነራ ወልድርጎማ አትሌቶት ዲባፉሪ ሶዶሚ ለማት ወልድርጎማ ድርጎሚ ጎሳ አፉሪቲ ዲራፍ ዱብራፊ ጆል ኸይማቲን ድርጎማን ኢትዮጵያን አጥለ አትሌቶት ዲደሚ አፉሪ ድርጎምሲ ሱፍ ቆፓው ጅርቲ ጆለን ቱረማን ተና ዩሌን ጅርጅራኒ ሬፉ ገራ ብልብሌ ፍንፍኔ ተርጋቹ እንደነ ቦቶሌራ ድንቃ ለንጂሳ ሳኔቲ ብልብሌ ጅራ ቦቶሌራ ጉዶስ ገለቴ ፈናራለ ምን አባጋሚን ቆፓው ጅርታን ድርጎሚ ተና ድርጎሚ አዱኛን ድርጎ tu namedduti sanegata atletota gam koppefatten
ega atletota akumate amadduan tutu tuku yaltetti atletin biya etiopia bakkabwani dorgoman atletota digdemi afuri amma atletoni digdemi afuri bi etiopia bakkabwani dorgomuf koppetti jiru eggattota wajjin atletota gara digdemi saddetiti jiraga otelakeesa yero karakeesatti kanarratti qoppofne jirra
aha dan saye drogomin tun drogomi addunyati akumarmalle injenne etiopian drogomi armandura ratte arungade gorf makaje dorgatte arungade gorfin kunu afanke nadde befne lola doti yechulle nandenna alaba etiopia ke yetani tinakmale mwatani wangalene fsuni makahan tibasa nifna fakkata enfana mbe be kama drogomi tanxisa qoppefat
akuma yadanno yero dio ke sa kanani sa bakala irrede debiu dan saadi demi afurke satti warqilama kanitti fidatu reda kuni yero de raf kilometri kula lama fakenya fakirratti kilometri kula lama ratti kan dorgoman yakka faisa lelli safa akka imana margafa atleto ta jajjabo tirattargama kilometre dubartota saddeti nimmo akka balane sholjira hiyota yalo sule uturafa tirattargama atleto ta dargaggeessa nimmo olimpiki kanirmate kumashani nagos gibre yihot mukhtar indris bonsa dadi didafa tirattargama kilometri ja dubartota ni akka alamito arroye buze diribaruti agafa tirattargama ga atleto nikuni ga akka fakkenya kilometri tinaddani basneyo ilalle edetti cimataane seena kanandura ini access najennus kamna edetti mo tekkonutti jabata jennusin kamna ga kana category kanan haddan konne lengistonni fi atletonna ma hotel galani itkoppa jiru
itkoppa jurani refulle ambilbelele gar sandafat gar lengif gar sandafa jurani jadani agam itkoppa oftan dorgomentu yo heddu isanif kenya wali itkoppa kenya na kumbetu ethiopia rakmale dorgom athletics kanirat fi gicha kanirat akmale mata walqabdani jirtani agam itkoppa oftan
ega barana kuma be kamu dafnenu ti national team jolle walitti qamme shakala injal qamme jollen klebi fi managerota edda dadda hojjata turani kana figa koppin sa yero gababdu ha ta u garu dorgommin yewa ta u dorgommicha jia tokko erga shakala ni boda an dorgommin sun giggefame lenjistoni filamani fi atletoni filamani hotela jiru amma koppini ga torban sadi kana fi koppi isan koppesu gama speedity ni regaban durun sati ni legara cross country fi isan koppesa kajeda me kan humni uke lenjistota dandaye ratti bobasmeti shakala gudda gocha jirra kunimmo yo danda amega eddet lafne jennummo bakkenya fakka kilometri saddeti hagos gibrayo tsiti mukhtar indris bonsan fa salpan gadin gaddi sanimali fi jollen kun tokko dargaggeessa lammata dufani edde qabata addunyarrattis mo awan jirani cima morkata cima ta ujede yada faisal elisa akka jalmeda targine ni baye egna kana fu dubarto ta kilometri saddetis ga akka salpatin egnu ala yero sana ilallen ke suma garu dargaggota dubarto ta kilometri jaafi dargaggota kilometri saddet cimata ani dorgoma cimata ujeden abdi kabakko gesu tokkot
nan saye be dorgomento yolle kaimati famo warran mandurat marro heddu mo atet walet rufna fakkata nami homnu duri qabunam malle dorgom homnaf onne duri qabunam dorgomu jirenno warri kaimaka diyo tidabala menfa
ela warri kanandura mutanno qabani kanandura kroosirratti baaye dogoma taa jiran jennu nama baaye jiru kees achi kees kan jiru timi sana kees tokko taarikuda kroosi dargagora qabe kan dogoma dufe lammata imana da imana ni si yero baaye kroosi kanarratti wogala man kana mo atu yimale yero baaye mutanno kroosi kana ga akawarra kanitti qaba jenne wonnin jennu faisani sakkasuma da garu kanammatti makaman irri caalan sani dargaggeeyyiitti dhufee itti dabalame akka Hagos Gibroyyootfaa akka Muktar Indirisfaa akka Buzee Dirribaafaa akka Alamituu Arrooyyeefaa Ruutti Aagaafaa Boonsaanfaa humna haaraadha kan dhufani. Kiloomeetirii 8 irratti dubartoonni humni Sulee Utiraa Gennetii Yaaloo isaan kun humna haaraadha. Irra caalaansaa amma kan argisiisu akka Burgaal Mallaseefaa irra caalaansaa kan inni argisiisu humna haaraati. Itti dhufee jira dorgommii kanarratti jechuudha. Warri muuxannoo qaban ijoollee 5 hin caalani. Isaanuu baay'inaan muuxannoo qabu jennee warra jala murruu miti.
Atileetotni hagi guddaan eessaa dhufan?
Kilebii irraa dhufani. Kan naannoo irraa filsiise Oromiyaa Duwwaadha. Kilebii Tigraay irraa ijoolleen 2 jiru. Kilebii naannoo Oromiyaa irraa immoo ijoolleen 4 jiru. Irri caalaan isaanii kilebii baankii fi kilebii ittisa biyyaarraati.
Guddoo dansa waan obbo Toleeraan jedhe dhageettanii qaxxaamura addunyaa Poolaandiiti. 7 duuba jalqabanii biyya 56 wal dorgoma atileetota 432 wal dorgoma dorgommii gosa 4 wal dorgoman akkuma amma jennee Itoophiyaan atileetota 24 qopheeffatte. Milkaa jenna obbo Toleeraa faallee guddoo galateeffannaa qophiin ispoortii taardhatanumaa yaadis qophii ispoortii irra qabdan nuyi bilbila nu barreessa Ansoora Halakeetii gam kiyyaan nagaan bulla. Kalaama sadi afurii karaa dheeraa miila muuri.